damu mpaka mimi nilipandwe na wazimu
basi wacha papara nikikupa utalala hapa ni pa biashara na utakuja nikera
Come on.